My goodness. Chicka chicka chicka. Ah, twenty way way. Whopping the gala gala choir. Wenye ukoma ni Mungu yule yule uliyegawanya bahari ya Shamu ni Mungu yule yule uliyesimamisha jua wakati wa Joshua ni Mungu yule yule.
Yes, Lord.
Uliyempa sala Isaka anasa weni ni Mungu yule yule. Uliyewaponya wenye ukoma ni Mungu yule yule.
Yes, sir.
Uliyegawanya bahari ya Shamu ni Mungu. Wapanda falasi, hehehe. Uliyesimamisha jua wakati wa Joshua ni Mungu yule yule. Uliyempa sala Isaka anasa weni ni Mungu yule yule.
Hakuna jambo